fazenda. Kabwera kwanu ndi madeka kuseri ndi matuma mwana kutaka kuita ane iwe amai yako amati kulibe azibale yako amati ulipo kuma iwe seli ndini makukunda kuma
Magugonda, inendi magugonda, magugonda, magugonda.